markii ugu horreysay ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo dhex galay mowduuca siyaasadeed ee xasaasiga ah ee la xiriira baarista ay hay-adda F B I da dhowaan ku samaysay hoyga uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka degan yahay gobolka Florida. Biden ayaa ugu yeeray hadallada kasoo yeeraya iyo weerarada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku hayaan hay-adaha sharciga ee federaalka kuwa laga yaqyaaqsoodo. Wariyaha V O A da arrimaha aqalka cad uga soo waranta Batsi Wadakswara ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinaya.
Intii lagu guda jiray xaflada salaasadii kor loogu qaaday qorshihiisa kahortaga dambiyada oo ka dhacaysa Wilkes-Barre oo ah magaalo ku taalla gobolka xagga codka isbedbedelay Pennsylvania, ayaa Biden u carrabaabay weerarada tooska ah ee jamhuurigu la beegsadaan F B I da.
To see the new attacks on the F B I threatening life of law enforcement.
Waa wax laga xumaado in la arko weeraro cusub oo ku dhacaya F B I da oo halis gelinaya nolosha howlwadeenada sharciga fulinaya iyo qoysaskooda oo keliya in ay fuliyeen sharciga iyo in ay shaqadooda qabsadeen.
Iyagoo daba socda baaritaankii hay-adda ee hoyga Mar-a-Lago ee uu degan yahay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump bishan horaanteedii, ayaa taageerayaasha Trump ay ku baaqeen inay dhaqaalaha laga jaro F B I da. John Hugo waxa uu wax ka aasaasay xarunta Super Happy Fun America.
Inaan intan ku iraahdo saaxiibadeyda jamhuuriga maga ee kongareska ku jira, ha ii sheegana inaad taageertaan fulinta sharciga haddii aydan cambaareen wixii dhacay 6-dii bishii January. Ha ii sheegana inaydan u samayn karin dar alle. Dhinace ayaa tihiin.
Biden ayaa sidoo kale weeraray jamhuurigu sida ay u difaacayaana kuwii sameeyey bishii January 6-deedii in xoog lagu galo aqalka Capitol Hill.
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Ii ogolaada inaan intan ku iraahdo saaxiibadeyda jamhuuriga maga ee kongareska ku jira, ha ii sheegana inaad taageertaan fulinta sharciga haddii aydan cambaareen wixii dhacay 6-dii Juun. Ha ii sheegana inaydan u samayn karin dar alle. Dhinace ayaa tihiin.
For God's sake, whose side are you on?
Hadallada Biden ayaana muujinaya muhiimadda kororka ololaha xooggan ka hor doorashooyinka wakhtiga dhexe ee bisha Noofambar, kuwaasoo jamhuurigu ay rajaynayaan inay dib ula wareegaan aqalka Kongareska. William Howell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Chicago.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law but then not to be seen as using the power of government, using the power.
Waa qodob mutaxan goobaha laga hagayo siyaasada si loogu istaago ku dhaqanka sharciga, balse kadibna aan lagu arkin inaad adeegsanayso awoodda dowladda, adeegsanayso awoodda waaxda cadaaladda si aad u dacweyso cadowga.
Khudbadda Biden ee 3-dii ayaa qayb ka ah safara uu kor ugu qaadayo guulihii uu dhowaana ka gaaray dhinaca sharci dejinta, kuwaasoo uu ka mid ahaa sharcigii loo wada dhammaaya ee badqabka qoriga ee la ansixiyay horraantii sannadka. Kadib toogasho wadareedyadii Uvalde oo Texas iyo Buffalo oo New York ah, Biden ayaa waxa uu ku duray jamhuurigu inay ka soo horjeedaan qorshihiisa dib loogu soo celinayo xayiraadda hubka wax lagu dibin daabiyayo oo ahaa kuwii loo adeegsaday labadaasi toogashada. Aqalka cad ayaana sheegay in qorshaha Biden ee 7.3 bilyan ee dollar ah ee ahaa qorshaha kahortaga dembiyada uu badbaadin doono nolosha dadka, islamarkaana uu bulshada ka dhigi doono kuwa nabdoon.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobay.